people fall in love, yeah. And I can barely see the reason why some don't, yeah. Who you been to quailing, son, I get to gale. I mean, Eva, she's so hot, nothing my team tolerate. She's driving me out of my mind. I'm on me, on ya can you say, give me winjore. Nakukunda, nakukunda, nakukunda my baby. Nakubera, 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 nakubera my baby. Bibi letu wani faraha, eh, yonajihisi na furaha. Mapenzi tele siyo haba, nitakusha wanayo, nitakunusha penzi lote kwako. Oh baby, penzi lote kwako, nitakumuta penzi lote kwako. Wanifanya niji his kupagawa, that's why I gotta tell you how I feel.
Nakukunda,
baby,
nakukunda. Nakukunda, nakukunda my baby. Nakubera, 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 nakubera my baby.
I see me living my life with you, and I see me walking the aisle with you. I see me having my kids with you, and I see me building my home with you. My baby, ukitaka raha nitakupa, ukitaka heri nitakupa, ukitaka penzi nitakupa. Ah, mahabubu, ukitaka penzi nitakupa, ukitaka heri nitakupa, ukitaka raha nitakupa. Ah, oh.